Oh yeah. Baby, teach me mapenzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako upendo. My baby, teach me mapenzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako upendo. Nakuhitaji sana, moyoni nimekwama, nifundishe mama, ili tuende sawa. Na nitati kila utakalosema, ili niwe na wewe.
Kugukunda my darling, na na kimwe mvanyeho awa na musuri kuri kalenda chaka kugira gahinda. Baby, I promise you I'm gonna treat you right if you teach me how. Nanje niteguye nyigisha gukunda.
To love, oh, how to love.